gmail.com.
Warukundo e o kabaho e nabihinzi ko unyumva edera hino tuganire ese wabaye iki ko akonje cyane dorusigaye uri mubi abakwiringiye warabatengushye none ntugihuza abantu usiganye wihuriza umuntu n'ibintu musiganye ukorana n'abahebwe gusa Matiku no gusebanya nabiyo base dutinya nabaturuta kuba abosura biyererana ukabariza usigaye ubisa abantu urukundo rwa one forever ukwe bugataha mu miti mike ukabahunga mutana higeze
Christopher.